tylko promy. Dougie Fresh. Yeah.
In come the conquering P.R.O. Dougie Fresh with another hit. 66 so not hearing.
Poki mazeni Friday Dani yanganya miniko highway Fomzi mechipa mizinga my way Na kazi meshika baby come my way Tugi ya mpoki mazeni Friday Dani yanganya miniko highway Fomzi mechipa mizinga my way Na kazi meshika baby come my way
Manze tuko lit Tumeji amina mafe tuko lit Ndani yambathi na wase kama six And if you want me baby come taku fix Na nasikia mko mnabonga vile promise slow down Miss just slow down Mi mkopa na shodi wako na ana go down Tujane li go down Dreams will go ni Trap 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 Waka mone Nyo shodi still here And she still mone It's your boy Piero And I'm still on it I was gone for a bit Came back still rap You can't do it like me
Dungi ya mpoki mazeni Friday Dani ya nganya miniko highway Fomzi mechipa mizinga my way Na kazi meshika baby come my way Tugi ya mpoki mazeni Friday Dani ya nganya miniko highway Fomzi mechipa mizinga my way Na kazi meshika baby come my way
Pull up in the scene kan medunga mbaya Deep mtani bado tumengara Drip nimechafua shingo mawaya Utadhani mina weta tunajuana Leta mali ndo tutajuana Leta mali mbali kali kama rijuana Na kani gaji hauni kanji mitu tabishana Juniko kazi na si kazi ya kusikizana Panta mbona jua tupendagi manjege Kam kwa nyumba na mademo na manyege Kam jajua washamanga na matenje Kam nasuwa piga ripoti kwa stenje
Dungi ya mpoki mazeni Friday Dani ya nganya miniko highway Fomzi mechipa mizinga my way Na kazi meshika baby come my way Dungi ya mpoki mazeni Friday Dani ya nganya miniko highway Fomzi mechipa mizinga my way Na kazi meshika baby come my way
My way, my way Kazi meshika baby come my way Na kazi meshika nangojia my pay Nikunulie kila kitu kuwe my bay Na maze suko leads Na yo mini skedi yako vleko fits E V ndo miwa ingiza the box Na naifunga kaki fully kama mnatia kona locks I say Vile umejibeba mami I'll pay I say Vile umeweza be my client
Tuko leads, tuko leads, tuko leads, tuko leads, tuko leads Ukituo nasi E tuko leads, tuko leads, tuko leads, tuko leads Na waresh wako pia nasi E tuko leads, tuko leads, tuko leads, tuko leads, tuko leads Ukituo nasi E tuko leads, tuko leads, tuko leads, tuko leads Na waresh wako pia nasi
Dungi ya mpoki mazeni Friday Dani ya nganya miniko highway Fomzi mechipa mizinga my way Na kazi meshika baby come my way Dungi ya mpoki mazeni Friday Dani ya nganya miniko highway Fomzi mechipa mizinga my way Na kazi meshika baby come my way